Mulaba yagamba kambi tumuyambe tutya banji bakora bukukuru ne batandika okukusekerera oba okukugeyengula temulina kiriza nti abalabe b'omuntu tebabawala nnyo olaba ne Yesu be yayagala bamutunda papo kumukomerera leero kutuka wetuuse Mukama Katonda nzize kusimba bawagizi bange Mukama botaddewo kumpanirira mbiseera ebizibu ennyo beba batuwadde ku nsimbi zaabwe songa tebabimanya ebizibu byaffe omuleedi bwalekawo omulwadde Samaria yamba
Be survivor simala kagenda
Mukama Katonda anampolereza kusinga omusango Waba ye yampita anampanirira omutonzi wange Waba ye yampita anampanirira mu lugendo lwange Laba batula nga bakolimira olugema Nanyanya akolimira Mukama Katonda kwa watu mukisa Manya chendiba Zendika wana wa Zendika wana wa Balabe bange Mukama liba nangula Lelo Mukama kucheyo Ulaba unyirira ulabika bulungi Elaba korabu kukuru Bakusibeke bichweteke Bakulise nsuli kambu Bari wa
I want.